seexiyo gacmuhuula furayiyo baxdiibu qabaaa kugu sheege
Mm-hmm.